ota hai nada ai nudi hi chirki o uduki nokta ai dio dio qaldi ga hilbinu chiya ota hai nada ai nudi hi chirki o uduki nokta ai dio dio qaldi ga hilbinu chiya nadarkaaga waan naxariis indhaha yar kugu nastaa u nuglaa jacay noloshii ifkaay nidar caashiq caashiq nadarkaaga waan naxariis indhaha yar kugu nastaa nugla jacay noloshi ifkaay nidar caashiq caashiq igaho rajadaad nal iyo nur keedatahay rajadaad nal iyo nur keedatahay nololkaabayo nasabatahay nimco iyo kalgacal ku nago ifku rajadaad nal iyo nur keedatahay rajadaad nal iyo nur keedatahay nololkaabayo nasabatahay nimco iyo kalgacal ku nago ifku
eryadii kaysa xasan gaboobe laxankii muusikii cabdiyare iyo codkii cabdifarax
inayahay naqiyo nadayo dadaa nabbi kugu nudaa lagu noogayo nacab kuma yigsado inayahay naqiyo nadayo dadaa nabbi kugu nudaa lagu noogayo nacab kuma yigsado kumagaba nasi aniga nanasti hadda ii noqdo naruroy nid kale biyadu mahay nuxur caashiq caashiq igaho kumagaba nasi aniga nanasti hadda ii noqdo naruroy nid kale miyadu mahay nuxur caashiq caashiq igaho rajadaad nal iyo nur keedatahay rajadaad nal iyo nur keedatahay nololkaabayo nasabatahay nimco iyo kalgacal ku nago ifku rajadaad nal iyo nur keedatahay rajadaad nal iyo nur keedatahay nololkaabayo nasabatahay nimco iyo kalgacal ku nago ifku rajadaad nal iyo nur keedatahay rajadaad nal iyo nur keedatahay nololkaabayo nasabatahay nimco iyo kalgacal ku nago ifku nawil wanaag